Wendo funguo la happiness, tatukibako ni Mary Jane. Waziri mkuu kwenye cabinet, kwenye kiti kama cha Mange Uswame Eva videdli.
Uko fuliza na tikenye kona deni, ugeto ilisha tangu nianze kucheza tennis. Piga dogi mpaka chachishe na rabies, na kilia sajipange kama Tetris.
Kama musama kweli pombenisha ni waniwa, ama nimevuta marijuana.
Kwanza kame beat manze joni kikohozi. Usichoche mbogi na ulishinduaga na ndozi. Chuma si ya doshi manze chuma ni ya mdosi. Buda take your time na ujiitange kimiti. Umedunga sara na tideli uko miti. Fuko haina doo mfuko tu ina kiberiti. Kiasi nkona yela ndani ya chumza marikiti. Kiti ai. Ati slap the remote kaifanyi. Kasla cheka iyo joke si funny. Tuko bangi na mabuda buda langi. Kaveve na shikisha na
mkama kweli pombenisha ni wali wa, ama nimevuta marijuana. She knows that I love her. She knows.